sound.
Miu wape miu nga kaka shilingi. Hizo mikono mikono mikono. Miu miu mek shilingi kwa wingi na siringi.
Kiende kiende.
So kani kali ni kali. Kwa dobi zuchali ni nani.
DJ sound.
Kuna kuna kichwa.
Matajipanga.
Belen on a success. Nafunga hard trick trick trick.
Excuse me girl, can I touch you then?
Hi popo. Skuzi nimekuwa tu wotero kutoka mini
kuhu. Skuzi dorende tunarogadi wa kamba.
Ahapa ni shatisha.
DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Sarge.
Hello, what's up everybody? It's your girl Rainsha. And I'm chilling with DJ Sarge. Hey. Mbwakata.
Mimina chafua yule mkoba ni mshamba na mbafua siwezi rudia kunyonga na mapongiza siwezi rudia kunyonga na mapongiza kilami kilami nina ndai mbona utembee kwa lami kilami kilami kula yote ni kwa DCM ganji kilami kilami form sangu ni maheni si majani kilami kilami zikishika tuna dance tu kilami
mbe
kito kambali ya meni bebea ya mkistero kumchorea ana hips tako pandizia minataka kumpandia nataka kuzitoa kwenye sindiria nataka hii chuma kumsindiria napenda gatua kwenye kamina trip trip chiki vile nimevalia uwezi cheka kaa haujui kulia uwezi kuwa dereka uje kuwa biria chai siyo tamu kasi ya birika mtoto kanisa kija kwangu haribika kawajua siri yangu chorea niko tembe na sijai kosea kasi mtaro mwaga hiyo mbolea kasi mtaro utamu mekolea kilami kilami nina ndai mbona utembe kwa lami kilami kilami kula yote ni kwa DCM ganji kilami kilami form sangu ni maheni si majani kilami kilami zikishika tuna dance tu kilami
kanungo 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 eteko kanungo 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 eteko
sauti ya mapenzi nitaka headphone nawe inaka una homo sauti ya mapenzi sauti ya mapenzi nitaka headphone nawe inaka una homo love flu iko hapa ni common na leo smell inanuka roll on hapa msipo tutaka jipotol na leo nakupamba ni na cotton na macho mache mshabongo na leo ndakuchomoa ribokyongo you know me, do I know you, do we know me get out of here, bitch, shit I'm saying get out of here, demi yako nipe unakera, una demu wakisumusu na peo isi fair, nyeti kuwepea true or dare, fuck I'm rare kwa girea, nangoja bear kilami, kilami nina ndai mbona utembe kwa lami kilami, kilami kula yote ni kwa DC ya maganji kilami, kilami fumisangu ni maheni si majani kilami, kilami siku shika tuna dance tu kilami kilami, kilami nina ndai mbona utembe kwa lami.
Yo yo, what's up ladies and gentlemen, it's your boy Abu Khalid the Kasava boy chilling out with DJ Sonj. Bye bye bye.
DJ Sound.
Kwa nini ndo popi? Kwa nini ndo popi?
nimejifunza kisingo. Siku hizi nimekuwa tu watoto kama nikuwa singo. Siku hizi nimepanda besi bongo. Siku hizi nimekuwa tu mboga bongo. Nikuwa singo. Nuku sili hipo za msoto. Nikahama ngoma jenga. Kami nikuwa singo. Ngoma zinacheza ngoma soto. Siku hizi nasikizwa na masoto. Hey, call me playboy, juvile na bichara. Tasty, tasty, juvile nimeweza. Feisty, feisty, juvile miwipenda. Ati nasty, nasty, juu ya kiti chini ya maza. Call me playboy, juvile na bichara.
Unajua vile mi upenda kila kitu soft and tender. Si unajua vile mi upenda kila kitu soft and tender. Na mtaani huwa na wateka vile siku hizi na watesa. Mindo champagne inalenga mbele. Mistari nazo ziko fine sikelele. Kila time kwa beat niko mbele. Huko maheta na wana unagere.
Pesa kidogo leta skuma green. Pesa kidogo leta skuma greens. Pesa kidogo na vaslipas na manyoya. Pesa kidogo leta potato poreros. Pesa kidogo leta banana bananas.
Sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda kakata dunda. Dunda kakata dunda.
Hola, hola la la la. Ola la la la, ola, ola la la la, ola la la la.
Do miusaka ni kingora tu mafala. Bado ni kwa jeba mina serereka sana. Dondo kunyamba yani ukundo na pawa. Kama kawa na jitipa tu madawa. Nimengara, nimejunga masafara. Weni suara, rona nieke lawama. Utashandwa, hithi njinde utagenya. Hato sunde na kutakati kwa kenya.
Waga mapacha.
Question mark. Eso kani kali ni kali. Manolizu jali ni nani. Basi swali ni kali. Na mindo kari mistari. Hii habari hatari. So keti mbali tafdali. Miniko safari kwa gari. Miniko bandari na nyali. Miniko Nairobi kigali. So if they talking si jali. You at the end. Bado mindo drink a lot.
Shilingi, no bombo clad, no more naye bingi. Miu make shilingi kwa wingi na siringi. Na kashilingi ni nyingi, watoto tu kwa wingi. Miu wapena taniki waku barabara. Napenda mademo fiti no gwara gwara. Ata ife bado bado bado.
Kose leo ni kutesa.
Track ni safi wacha mina kutara dara. Miu wapen kuwa star, I'm a big baller. Miu wapen everyday, no white collar. Miu kama solar plan.
Kose leo ni kutesa.
Bossing on blank, you know say that we a veteran. Enough of them I know we a be the better man. Intimidating, enough of them a fret. Been in the game enough, yeah, like David Letterman. See enough of them I run when them see the mega dot. Them I try to check the top spot, but none of them I can. Dance all I be with singer, we no give up lie. Lyrically them can't cope, see them can't try. We be the chosen one, so make we show them. Chat behind we back, but we are know them. Them fit try catch up, but we are slow them. Act we for them chat, but we not hold them. Me up the remedy, dance all doctor. Love trying to get therapy, new chapter.
DJ Sarge, Hyper Boy.
Mikono weka chini, mizigo weka juu. Mikono weka chini, mizigo weka juu. Mikono weka chini, mizigo weka juu. Mikono weka chini, mizigo weka juu.
kuona. Ni mara mingi sana nimekuonya, lakini bado unarudia makosa. Kosa si kosa, kurudia ndio kosa. Nimekushika leo, iyo ni order. Kinyume na sheria, dada umevuka boda. Nimejipinda dada jina ni Zidane gaga. Na nikigonga hakuna nga kubonga. Hizo mikono, mikono, mikono. Dada ziinue, dada ziinue. Hizo mizigo, mizigo, mizigo. Leta nikague, leta nikague. Mikono weka chini, mizigo weka juu. Mikono weka chini, mizigo weka juu. Mikono weka chini, mizigo weka juu. Nimekushika lazima ulale ndani. Una makosa, dada sikatae. Nimekushika lazima ulale ndani. Una makosa, dada sikatae. Nimekushika lazima ulale ndani. Excuse me girl, can I touch you there? Izo ni zako ama wanakuwekelea?
Uko kejani lazima tembea. Tuchome kitu mapepo tukikemea. Unapenda nini ama nikaji?
DJ Song.
Instagram, Facebook and Twitter, Song Kenya.
Friday na uko madoka kitu kame ingia mfuko imejaja uko na faraja kuserereka na kupati ndio haja vutia madema boys zote wa come through pigia wasee wa show wa kuje club na sikalesa manze wapande machatu ikifika time wa show ya vae viatu ni sherehe utadhani ni Christmas ganjini zetu hakuna well wishes ka ukunyite manze please keep a distance tunakula raha mpaka wanasema Jesus tuni sherehe ramu stare hakuna kubleki ni kupati gade. Juni shere, ramu stare. Na juni weekendi piga nduru wase Sini weekendi, ramu stare. Na tunakula happy, ramu stare. Tukichoka tu blacky, ramu stare. Repeat, repeat, eh. Sini weekendi, ramu stare. Na tunakula happy, ramu stare. Tukichoka tu blacky, ramu stare. Repeat, repeat, eh.
Wako wengi wengi tena wamebeba haga. Dezi kwa nyingi na zingine tunamwaga. Tuna enjoy weekendi, pesa tunaspendi. Mageso wakali wakali wale sweet kama candy. Hey, mina benda wakibendi. Say, nasichoki kuwa grindy. Maisha kufurai kile wiki kiwa endi. Hoya washuwe wana, wambie kama jana. Kiwanja kile kile weekendi tunakutana. Ni unasi tunafanya, na kuja kwa kinyanya. Kama huja piga doba, kikando kikusanya. Yeah, hivyo ndivyo
siufanya. Tunishere, ramu stare. Hakuna kubleki ni kupati gade. Juni shere, ramu stare. Na juni weekendi piga nduru wase. Sini weekendi, ya tunakula happy.
DJ Song,
Mavo on the beat.
Yeah, yeah.
Bazengo,
Tanyo, Isidro,
Dante.
Kafa sauce, mindo sauce, mindo boss, mindo.
Unajua ni Kenji ni mbwa.
Kojo kileta na kimbichwa. Moro na jikweza kuwa gisho. Bogino ngoja kutapitisha. Sorada pisha. Bada dande mambo kuisha. Voto ya beat unajua.
Cheza nika unakuna kichwa.
La 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 la.
Kwani wajui joke. Ulalala, ulala, asalamu ale, niko mate, te. Ataka ni trap, tuko na ben, ben. Neza kamle, len. Ataka ni beb, Wagwan badman bablican. Nataka yonduru atakasi fam. Ilani ni caption naikwagi fan. Kuna kisplashing kama dam. Bam bam chiki chiki bam bam. Beti mneza kuimbia mbaka rhythm. Kipi njikti tifi. There's a meeting in my bed.
Hyperboy.
In my bed.
Cheza niko una kuna kichwa. Kuna penda gama mtoto. Tirimu ai manzeni leo leo ndio leo manyundo leo leo leo
kameweza imeweza na kakienda basi enda na imeweza imeweza na ukibebwa basi bebwa nayo kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain
locally accepted internationally approved DJ Sarge.
Badilisha basi tuende akivaa na kazi kabla nitoke. Okay, umekala crash iyo top na yomini kwa ngwazi match. Ana jam, anajishika kiuno, anantolea mwasku get kila kitu mufanya u appreciate. Oops, ulimi yangu kulikuwa na amani, sasa nimeleta tabu. Hey, ulimi yangu unilete ya no matu na kwambia. Hey, ulimi yangu unilete ya nuksi tu na kwambia. Hey, ulimi yangu unilete ya noma. Ni sato jioni around 3. Nilikuwa kwa stage na tekea tuma 3. Demali ni pita kasmama kando yangu. Badai kidogo niko na wase watatu. Wakasmama kando yake. Hakuwa nasikia kiba kwa kibeti yake. Nikawika wezi wezi. Kidogo wakanigeukia mimi. Wakanishika mashati wakaniangusha chini. Iko iko wakanipiga mangumi makofi. Wakanikanyangia chini. Mmoja kanikondolea macho. Kijana sikungino fikirie maneno yako. Watu walikuwa naangalia. Kuna kitu wanafanya wanacheki na umia. Baka ule dem nilikuwa nasaidia.
Ika wish
ninge nyamazisha ulimi. Kaindo kusaidia. Tena si mimi. Ulimi yangu unilete ya noma tuna kwambia. Ulimi yangu unilete ya nusi tuna kwambia. Ulimi yangu unilete ya noma. Kwa kampuni watu walikuwa na nyamazisha. Kwa nikasi ya kuna
mtu.
Nitakupa wapi baby? Nitakupa wapi?
happy, baby.
Can I get some of that my little miss cute? And then give a kitty at the window when you kitty. Chairman, window na car fit. Machuza kufiti manze yoni good look. Nita lepo manze kama kuna booking. Vile umeiva manze no more cooking. Nisa kupata zon no more looking. Ugona sexual ability ka sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position e buja ribu nili. Umejaza po hindo nice thing. So nisike wapi bebe. No nisike wapi bebe. Nisike wapi bebe.
Hapa, hapa,
yeah.
Na hapa. Nitakupa wapi bebe.
Hapa boy.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Nitakupa wapi bebe.
Hapa.
Hey yo Timmy, bom bom killer come gimme. Do the dirty wine, mina find girl see me. Damn to the flow, nimekuja na kamini. Crop top no form, no usorore kipini. Do do Dubai, twende shopping ya Gucci. Kukuku wai, libidi nifanye booking. Taki chai baby mina taka sushi. Na tufike na itu wafunze isu kunti. Itakupa amani siyo vita. Jumiwa sina visa. Nataka tu chill tu kwa keja na mambichwa. Kishi kwa na manchu zapo kuna kapiza. Ukidorora dorora na kupatia katiza. Tunapula puku vum vum kimasta. Pita zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. I love you baby hiyo chum chum na taka.
So nisike wapi baby.
Hapa.
No nisike wapi baby.
Ya next ni furahi de. Sitaki maswali de. Na wareshwa kwa aje de. Titan Tiffin.
Titan on the beat.
Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin. Muko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikidi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin. Titan Tiffin. Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin. Muko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikidi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin. Titan Tiffin. Cheki vile tunacheza. Walidhani nitahepa. Jina kubwa ya ni meja. Sitawai kujasepa. Cheki chura anacheka. Hajui leo atatekwa. Awe maji ya mavela. Makejani atabweka. Kwa sababu ntaiweka. Isabella ama Vera. Niki mada fuck Makena. Ati fuck Makena. Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikidi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin. Titan Tiffin. Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikidi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin. Titan Tiffin.
Unisafi, thug loving, ki mechanic, nice service, gushi gushi adi standing kwa service. Na shukuru ja alijenga bondani. Mina juhuli ni cheki, niki kucheki. Ukini cheki, samba wanaona ringa. Siku kamu ni kusho ni kondinda. Hita subuhi ni kupikpia na ndinga. Mtumbekse, siko nye ni felsita. Nyuma ya esto, giza inajipa. Manizaki, mini izaki. Mafinesi, mina zaidu kwa nani,
Niko Titan TV. Nasaka tu mashitings. Kashore, kako marikiti. Kadonye kanasaka kindisi. Sini moshi, kikoro ni toasting. Daba na sosi, magoldi za kosti. Kwa swimming, kamu na costume. Kwa swimming, kamu na costume.
Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikidi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin.
Tupili ya shida. Kalikani tamu tamu ama sida. Kienda kienda. 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 Rende imekuja sepeteke. Wako teke. Wako sete. Wanataka kujipika kipekete. Stamina wameeka wamesete. Dancehall imesimamisha reggae. Raho itabidi amesepe. Ako teke, ako fete. Nani jazz, tabidi mekufata for long. Nani jazz, uko sawa, uko poa. Basi maze maze die tukahawa. Mwana ume amejawa na kipawa. Dondosha stamina, dondosha stamina.
dollar shot stamina, dollar shot, dollar shot, dollar shot stamina, dollar shot stamina, dollar shot stamina, dollar shot, dollar shot, dollar shot stamina. Basi tap leza tupili ya shida, kalikani tamu tamu ama sida. Ki ki kienda kienda, ki 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 kienda kienda. Mmm, kienda kienda. Mmm, kienda kienda. Mmm, kienda kienda. Ki 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 kienda kienda. Hey, mazegal ni kageto. Mini msoto kanadai ati niwe wenye loto tampata atakiwa tu kwa ndoto. Mm-hmm. One time, mm-hmm. Girl call me one time, mm-hmm. One time, mm-hmm. Girl you one two time. Basi tap leza tupili ya shida, kalikani tamu tamu ama sida. Ki ki kienda kienda, ki 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 kienda kienda. Mm-hmm. Kienda kienda, mm-hmm. Kienda kienda. Kiende, kiki 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 kiende kiende. With the house for the club and the life, ding dong and the bell and the round. 5-0 party after calling down. Party after party we are being a fun. Swim, swim under the sun. One, one we are run. Man, energy on the place.
Hyper boy.
If you don't know we can have some fun. Mm-hmm. One time, mm-hmm. God call me one time.
Kuchipo ai, kula makrisa. Ase mami, utani freeze. Nina mga freeze. Leo na kuchipo ai. Leo na kuchipo ai, kula makrisa. Ase mami, utani freeze. Nina mashada, una marisa. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneeze, niko aicho, aicho. Aicho, aicho, aicho. Bili niko wada hiyo laini, aicho. Aicho, aicho, aicho. Bili ni menyana akiwa laini, aicho. Aicho, aicho, aicho. Leo mina sneeze, niko aicho. Aicho, aicho, aicho.
Usi try kutu freeze, tuko mbachu. Na tujego pakurisi, tuko roju. Ukundani sikume freeze, tuko mahachu. Oma oma, tunazichomaga na boza. Na tuko na wa she and they wanna be with me na mazawa agaji yeah. Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge, nusu lita ya Sprite tobo wana ibambe. Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge, nusu lita ya Sprite tobo wana ibambe.
Bas mingi shinda Nairobi West combine paipu. Kwangu wao kuja kusoma define laibu. Ma fine boo wako yosu kamu by brew. Rap tycoon waki cash na cash times two.
Leo na kuchipo ai, ula makrisa. Ase mami utani freeze. Nina mashada una marisa. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneeze niko aicho aicho. Aicho aicho aicho. Bili niko wada hiyo laini aicho. Aicho aicho aicho. Bili ni menyana akiwa laini aicho. Aicho aicho aicho. Leo mina sneeze niko aicho. Aicho, aicho, aicho.
Ile fight unapiga leo taichi. Manda ni kuhoni una mwenye taku hati. No hakuna patu, atita deja vu.
Hey, I love you,
no,
I like you.
Na kuchipos, taki ata tomato. Komeni kukusmash, hey, potato. Taisikia kusini gal, ukoso weto. Na ata tuja talk, abando tukurotato.
Zimeto shiage manze kwa yojinari. Boy wako aje kupie fka upari. Misi futi ngale, asini shikinari. Si umpe kino, umpe mpaka Ferrari.
Leo na kuchipo ai, kula makrisa. Ase mami, utani freeze. Nina mashada, una marisa. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneeze, niko aicho, aicho. Aicho, aicho, aicho. Bile niko wada hiyo laini, aicho. Aicho, aicho, aicho. Hato kadem kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam, tam.
DJ Sarge.
Kadem kazuri joka kofero. Kadem kazuri joka kofero. Kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam, tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Demi kafupi, kana penda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Shereni meja, tumekujari na town.
Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Ya, ya, hidden.
Anaka dem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo siezi menda taka pedo. Dem nikafupika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu panga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usito wenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbige block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Kademu kazuri joko
Kenya, Uganda,
kisham, kolabo kinyam,
maximum to the world.
Shuka na
geuse, zime daka
na
T.O.A.
Kuka kupike na pinga makenda.
Drag, balance. Mami iyo hati minishoka kama handa.
DJ Sound.
Jiggle when you blunder. Mami leo ni kumewa. Kani mzinga unadai we hewa. Shots lewa. Kani miti unataka utahewa. Nda kuchapa mpaka upoteze hewa. Hewa.
Baby let me talk for you, walk for you, walk for you. Want you sir, don't come on table. Let me talk for you, walk for you, walk for you. Balance, in a moko. Baby, let me talk for you, walk for you, walk for you. Balance, want you sir, don't come on table. Let me talk for you, walk for you, walk for you. Balance, in a moko.
Niko busy na tabu chrome. Drinking, sipping, na bado na meetings. Handas, niko juu miti. Indoors kuka ni negro skufiti. Turn around. Kishama wawa turn around na kama na kibom kiwasha kiende round turn around kishama wawa turn around na kama na kibom kiwasha kiende.
Baby let me talk for you, walk for you, walk for you.
Balance,
what we said I come at him. Let me talk for you, walk for you, walk for you. Balance, zina mo blow. Baby let me talk for you, walk for you, walk for you.
Maisha yangu, mimi na majupa zangu, na jida zangu, ni maisha yangu.
Naziki kujanga sana, chubuwi chubuwa, iyo malisi ni wet. Chubuwi chubuwa, iyo malisi ni wet. Chubuwi chubuwa, ni kama tuko maji. Chubuwi chubuwa.
Unajua tu ni nani.
Chubuwi chubuwa.
Ziki kuja sana, zina nipata. Niko handa sadi na bonga kijaka manzi ya kikuja sana. Mina mpata, na mfieka hadi na shona kiraka. Chubuwi chubuwa, hako piti nyakuwa. Mina pita na yoguda mista kikujua. Chubuwi chubuwa, situ nakata mawata. Stubleki hadi tuanze kuota. Rikicho banture banture. Tingiza madia bzapa na kule na kule. Hakuna chekesho joni today. Ria.
Akabaya, chubuidu fumpararo. Niko hapa na kamyeso. Niki sexy utasikio rao. Luku napiga ni kalebo. Nikifika weekendi najua ni konyagi. Najua ni maheni, location ni bar. Na kama sina peni na wamocho na mbogi. Karada ni safi na choma vile nafaa. Nitadozi kidedi, saina kula happy. Saina kula life na mkono kwa sinia. Kwa meza ni makali, masponyo fulani. Walai leo natoka
na nikikujanga sana. Chubuwi chubuwa, iyo malisi ni wet. Chubuwi chubuwa, ni kama tuko maji. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa.
Hata kakitwa kana manyo, unani na uo. Nina rungu ntoshana na za mandawo. Na kama ibada na za mishanda nenyo bro. Chubuwi mafuriko on the down low. Dani ya wobbling kama Michael Phelps nani. Niko makani nina try kukill honey. Handas majanini ya kuniut neutralizer zin kazi meruno na kia kichwe kwa ubazin steam juice cheze kaka nyedhe singa bado round 2 shaba njuka ndedhe hizo sando za udu watu finyo andeke na stukianga tau blue li tujuanga teke
Yune pamba nikivutaga kisensi Zune madaka ni hips ziko sexy Double tap kwenye mbota za mneti Yopenda kurongo sawezi posta kiketi Kwa DM nikislide data chipa Twende live kukismile pale insta Kuni follow kila base mbaka twitter Mufanyadia na web juu ya fenye na mshika Ai chibudi chibude Nikiza machibu wichibuwa Yandu fanya na sahau jina angu wakinita dade na sinita indika
Pande si alungu tuku Jito nyamba tanya nime chombo tomanduku Na kwembe tela nime teka akini katundu Kaudai rumbu tungu ikatoe kutu Kutu nikatoe kutu Kwembe tela nime teka anadai rumbu Kutu nikatoe kutu Kwembe tela nime teka anadai rumbu
Marengo ando mira uki yange inandunya Jeshi jimbi tingalu kutumbu nilagunya Saunya atutambutu ima chumbu tura Na kwembe tela nime teka hagani amluya Choche wabili kila mutu kwa mutu Wakuna kuwachilia ni nyegeto wakutu Makui kike hutu rungu tumbu na mamunjo Kichezanga na rombo tombo na cheza na nunu
Atijembe teshi safi pandisi ya lungu tuku Jito nyamba tanya nime chombo tomanduku Na kwembe tela nime teka akini katundu Kaudai rumbu tungu ikatoe kutu Kutu nikatoe kutu Kwembe tela nime teka anadai rungu Kutu nikatoe kutu Kwembe tela nime teka anadai rungu
Jeshi jinga tumemokre na ingine famba taya Mafamba tala ni lazima watagwamba taya Rambata daze tuzote ni za wamba tanga Mrambata ze kujerong na mkamba tanga Kidumbu tungindo kita mtu asiamba taka Na kani fombo tom tunachekesha mabanda Lchingri tukimo chombo toka na wagazla Lumbu tutabado tukipandisha mahanda Atijembe teshi safi pandisi ya lumbu tuku Jito nyamba tanya nime chombo tomanduku Na kwembe tela nime teka akini Nikatundu Kaudai rumbu tungu Ikatoe Kutu Nikatoe Kale Mbetela Nimeteka Anadari Kutu Kutu Nimeteka Anadari
Sinjo walo pikata masha kwa matanga Whisky na mixi wana changu Sinjo walo pikata masha kwa matanga Sinjo walo pikata masha kwa matanga Sinjo walo pikata masha kwa matanga Whisky na mixi wana changa Chuta tempa dona mwokia kwa korana Fiji pa backstage tapata kikazana
Disco, matanga Disco,
atinasemaga
Disco, matanga
Lifestyle ya kisabo ya butazama
Disco, matanga Disco,
atinasemaga
Disco Matanga
Lifestyle ya kisabo ya butazama
Enti ni mademu na mamuri wanachoma Stake jovlo na choma Gazeti yangu ndio naona mkisoma Naiskue hapo munapanga kunipona Jela wama misi nanga chuki Usijifanya mtamu na witangu nyuki Bash ni official na tunepiga bila suti Hapa tabia mbaya wote wanatoa chuki John, John, yes papa Eating sugar, no papa Telling lies, no papa Open your mouth, say ah ah ah
Tumetokia kwa ngero Tunakatia mangia swa mangero Tunapatia na shoulder to lean on Wakitupatia mavoda o magino Wengine wako sad, wengine wana pretend Wamefanya matanga keka weekend Wamedunga nika wanaenda klabu Kwa disco matanga uneza una majabu Politician anakuja kudanganya kwa matanga Na pese wanancha kizuba na marasa za wa mama Watashem, watashem, jaribu ni kweshimu Disco matanga
Disco Matanga Disco
Atinasemaga
Disco Matanga
Lifestyle ya kisabo ya butazama
Disco Matanga Disco
Atinasemaga
Disco Matanga
Lifestyle ya kisabo ya butazama
Kuna vile mi ukupenda
I'm your secret lover I'm your secret crusher
Nita di chonga nawe
kama umejifunga leso. Uwa inachora figa yako, mbaka nikatamani niwe chali yako. Nilikuono kikula chips mwitu, nikajua we ni mtu wa watu. Anajua mi ni rafiki, lakini chini ya maji mkuwa nimemnoki. Yoni patia shida ya chali yake, nampea advice nikiwishu wachane. Wa umiza moyo wangu, kiambia beste zako gote ni beste yangu.
Nita kichonga nga be, ila mikutazama be.
Nimejipiga mapambo kaya Barcelona in the out na malezi na bili siyo yetu ni emergency class ni S tuko ndani ya Mercedes kaa una sent me spendi no sense leo club dilak ni moto kuna bima jema wana kunya na watoto junga papa last in case chome photo kuna form tiko na femi weku jesi kule kumbo na tembo masela na warembo
leo ni leo tunashikisha mpaka kesho soma lebo my guy leo ni leo tunashikisha.
Unataka ni kucheza zez,
baby kuja bez,
ni kupeta tabez. I'll give you best of your days.
Basi sema unachotaka kipenzi utapata iwe kubwa mapata
Mama sita, senyorita si macho inanita siezi kuzita. Ushani mada na womtu kwa hita. Mina dada kukro mtu kwa gita. Weni faina siezi kudinai Weni mfaina kukunywa kama waina.
So baby wacha wacha, usinilete hizo kata kata So baby wacha wacha, usinilete hizo kata kata
Hey mama sita, come and be my Anita.
Zaga zaga blo.
Hey mama sita, be my señorita.
Zaga zaga blo.
Hey mama sita, come and be my Anita.
Be my Anita.
Hey mama sita, be my señorita.
Nakutaka ni mamore wananipa pressure. Wanasema woo fanya kazi ya kuza fresher. Gotta show me some more, you gotta give me some love. You gotta prove them wrong, yeah. Then take me to the beach, more to bonge history. Bile utataka tuta pull, don't worry. I'll be waiting on you, I'll be thinking of you. I'll be ready for you. And if you like you put a ring on it. And if you like you put a ring on it. And if you like you put a ring on it. And if you like you put a ring on it.
So baby wacha wacha, usinilete hizo kata kata
DJ Song,
usinilete hizo kata kata
Tunapiga kelele, agizie upewe. Tunapiga kelele, kanashika penyewe. Gold, gold, kimangoto over 1.5. Tour from design ya omom, say you guy my guy. Tukundaka skama kawa na machaji no mine. Tulisaka tukapata yondo tamu wa life. Tukoma vitu, tunaserireka ni kupima na wazimu. Masha bila pressure kujivinjari muhimu. Na shingi kutesa hizi area muatibu. Pori kona pesa ulenje kona kakitu. Spending, spending. Sakul wanga ndogo ya mabrunchi, brunchi. Suzu waga zogo tuki step in the scene. Rumba mdogo mdogo tuki let in. Kastima kuna mseko na makasiriko. Tuki kapopa kuna kurudisha kifuniko. Mwaga kadotu ya wahenga kama Steven Biko. Ala fucho kiuna tembeza adi kokoriko. Tene kutiko na mashelenge. Niku serere kango kwa na mawezere. tunaserere flame jamu pegele nikuserereka na piga makelele tunaserere serere serereka serereka haba kame wakati tunateketeza tunasababisha tunatekeleza
You're now in the mix with DJ Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives.
Atikava ilitoa form Wife material ni waocha Hawa wa insta ni kuchocha Ati arsenali watabemba Manzi ni tabia siku bemba Ati Nairobi kuchuana Meja lipewa akuezana
Maina kageni si bachela 2022 MCA ni vera Ati kansa hutibiwa na vela Haka huwa fiti tu kwa dera Nasikia ndomu lipu wajaba kushinda game Nairobi ni pesa ndo nipate madem Umekutua na mbogi utakibilia wapi Umetuma fair ata kamsa angapi Na swali Ezekiel Mutua ni wa Machakos Na ndo ingoma hit lazima ntaje matako Wasani walilipwa ulisikia wapi Na kaa ulilipwa ilikuwa pesa ngapi
Akizero aliacha ndomo Ati gava ilitoa form Wife material ni waocha Hawa wa insta ni kuchocha Ati arsenali watabeba Mazi ni tabia siku beba Ati Nairobi kuchuana Meja lipewa akue sana
Niko mamiti, miti Hata awali niko missing, missing Chini ya waba, chini ya waba Chini ya waba, bipsi, bipsi
Na mabinti wakishek na machali wakidunda Ache kuwepatika mziki iko juu Body itabaki ima vibrate Tukicelebrate yani dance ni kukaliklet Tuma moves hey. To the left, to the right Kwa center joka tika Mziki ikibamba ni kufeel to the vibe hey. Feel the vibe, hey. Feel the vibe hey. Mziki iki nice ni kufeel to the vibe hey. Feel the vibe, hey. Feel the vibe Cheza tuna vibe hey. Vibe, vibe Vibe, cheza tuna vibe Vibe, vibe, vibe
Mziki iki nice ni kufeel to the vibe Nangwai ai, nangwai Goshoda kirombosa una feel uko high Uko high, uko high Wezi rutilo ukikatika na mtundo Kibit simbo imepikwa na kuundo Mange usuko flow wana shake tu madhuda Madhuda, madhuda sema mlesh yuko low, wanapigwa na buto ai. Na buto, na buto ningeje inashikisha tutu adi aluta. Aluta, aluta mkenge ni mbari angyaki si labuta. Labuta, labuta na vasi ndandikanga kani metoke angambichwa. Kambichwa, kambichwa.
Labuta na vasi ndandikanga kani metoke angambichwa. Kambichwa.
Ziki ikibamba ni kufil to the vibe. Feel the vibe.
Teka kule roisa. Na this time tuna click kadikoisan. Na wakizua, tuna saksua. Pornhub ndo tiba yangu mchuda. Na buda tiba hadi na kaluma hey. Katiba soma bila na huruma. Piga chuma hadi jome tuma. Mpesa bado fair sijatuma. Sura yangu personal kahuduma. IG nika nik mutuma. Tangwa kuna pizza tutapika tumanduma. Sipendi chipo cause wow kula ndume. Na saa zingine wamekula hadi kume.
DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Sarge.
Kutu zinafanywa like this. Kutu unatua like this. Na koko na mtu na mshika like this.
Bambanga kamfuko kakiwa na do. Jaba ina kamata madoba zikiwa kwa form. Happy na bambanga manoma zikiwa kwa flow. Reggae ina kamata warazi wakiwa man. Weka don't disturb kwa mlango. Mbili mbili ya wawili wawili kwa tango. Sedangu ya left watu wako right angle. Mateso ni ya beberu mateso ni ya mama kambo. Gide mtukisepa jumambanga wako area. Kafyu ina katsi ya sherehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mtu pewa pombe kata njo ya poli. Na nyende sana
Donjo Sirena Donjo Donjo. Oh, when you feel a sirena, don't you? Don't you? Sirena, don't you? Oh, when you feel.
Is that it happen? Hey, Niku handle. I love who come to Tower Loka Kiamla. Is that it happen? Is that it happen? Hey, Niku handle. Hey, Niku handle. ni kuhandle, alafu kam tutoweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Tulo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha weave salo. After leo na wacha armies na mavala. Hauka kutisha fiona kaku kwa na passport. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kamewe kwa magnet. Itatachwa teja hadi waikane.
Dance usijali, atukujali.
Sawa.
Hapo tu, usijali. Atukujali.
Hapo tu,
dance usijali. Atukujali. Hapo tu, usijali. Atukujali.
DJ Sarge.
Mwanka to kinya maniga. Kumamero now we really getting bigger.
DJ Sarge.
Kamuareka donki na figa. Account mwanka che the six figure. Danyira hii mwanka babo bonyiri. Maniga pia we vile. Next time collabora utile. Arega chuki vero. Vile. Yo.
Waka stylo.
DJ Sarge.
Waka stylo.
Hyper boy.
Waka stylo.
Pogoroki.
What a wicked stylo. Ukivunja bega pepe rusha. Ukivunja bunja. Ukivunja bega pepe rusha na mkono. Waka silo. Waka silo.
DJ Sarge.
Wacha wicked silo. Ukivunja bega pepe rusha na mkono.
Sakata.
Shake your body den. Sakata. Shake your body den. Den. Sakata. Shake your body den. Sakata. Shake your body den.
Niko na flata mi wesema niko nda. Niko na flata mi wesema niko nda. Na nabonga kila mina metoka da. Mini antisocial nasema ya nisaki. Salam na kamuko na beef na kuja na roiko madam. Washa kinduku lutu chome tumediki plani. Mini kuku we ni jogo wa mashinani. Mina chuchuma ni kama nataga mayai. Washa mshuma giza imezidi ukundani. Mini usupu siogopi dudu. Sezi pia na respect kwa manugu. Sezi try kuku impress we sio mungu. Sezi try kuku andreska we sio wangu. Nimekam ku address dugu zangu. Na nisikiza jo mnapenda style yangu. Niko unique sina fanya majabu. Neje mafansi mnapenda ngoma zangu.
DJ Sarge.
Neje mafansi mnapenda ngoma zangu.
Ndio waiter unataka kitu gani? Weka order na leta tu mezani. Chakula hapa ama utakula nyumbani. Tadishi solo ama utaita jirani. Weka order mina leta. Leta.
Kani komboka wasibisha ni na wale. Afubuda kwa hii game mindo uchezanga malale. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Weka lale hapa mkwa watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho milpale na punguza ukware. Ukware hizo vako za kupati misisare. Sisare jubado mindo utembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemale. Mina kulanga mbosho wuki kulanga mabare.
The Dope Boy from Nairobi, Kenya.
Drinks on me, you ninja rare before. Drinks on the house, you know the vibe I'm on. Scent so strong, as I tell na cologne.
Niko na imbogi tumejaja. Lighter zimewaka jito nyanya. Beli, gava yetu inatukaranga. Bigeni duru, ulalalala.
Tajidai chali yangu kawidai. Uneza shtie pile ile respect. Ndona come kukollect to agree, kuagree. Hini mbaya no debate. Niki drop it down, fanya boya na erect. Ina kuaffect, una low sense. Unanambia unibebe kwa bend. Inani affect, sijui ni kugish. Pull up your socks ukitaka kutest.
I got the keys to the hits. And I got the whole club dancing to the beat. Hini head banga buda mwono kukwa sis.
Nani affect Nariyati ya ni vile nani affect.
Guys, your favorite girl band, Bambeka. You're chilling with the baddest DJ Sarge.
Akakanguna nikamali au maremare. Nikamali au maremare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamali au maremare. Nikamale au mare mare aga kanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane
tini kwa tini tini kwa tini tini kwa tini tini kwa tini twende juu kwa juu juu kwa juu juu kwa juu juu kwa juu twende tini kwa tini tini kwa tini tini kwa tini tini kwa tini twende juu twende tini
DJ Sarge
sinjili ya tini wena miaka 80 ama 40 kata kiuno kama una mashini misisi tena mita na machizi combination utachizi weka manzi pomani peleke misi ule dema kona micro mini anakubamba piga Kiswahili kama umekwama fanya hivi
si lazima to do tunaenda home na kushinda si lazima to do tunaenda home na kushinda
but just keep coming come come
tunaenda home na kushinda si lazima to do tunaenda home na kushinda
si lazima to do tunaweza kwenda kwanza kenjani twende baby tupate madani kuna taku kandani wacha nikulik toka kwenye neck back lips mpaka kwa hips si ati kila saa nikiku undress si ati kila saa nitakukaress si ati kila saa ni mambo ya sex si lazima si lazima najua baby wewe unataka pia mimi mataim huwa kanataka lakini leo manze misijisikii hata mimi manze kichwa kinauma
DJ Sarge
abamika abamika na ingo manoma kwa sababu tunaanza tutakoma na indio remix tumesasa fission ya kuwakilisha na imetoka bombshell bombshell abamika abamika na ingo manoma kwa sababu tunaanza tutakoma na indio remix tumesasa fission ya kuwakilisha na imetoka bombshell bombshell abambika shikika alafu wika na kama ngoma imefika basi katika bounce to the beat bounce to the beat feel the seat alafu get if a seat kamu show kile unacho fungua macho jue bombshell tunayo we've got what it takes kwa swanya mu break mu shake na to make your body bump and grind you see mine vile watu wana kucheki hii ni day ya kublake ukisleki utapata huna chako na wako mzako ni kile ya fa uanze hebu look vile tumekam kaloko motion music yetu la potion basi set your wheels on motion kwende kazi kiwazi wazi bila waswasi tuajua si wote tuataka a good time bila madrive na tuwa believe, believe hiyo subscribe aha abambika abambika na ingo manoma kwa sababu tunaanza tutakoma na ingo remix tumesasafisha ni ya kuwakilisha na imetoka bombshell bombshell abambika abambika na ingo manoma kwa sababu tunaanza tutakoma na ingo remix tumesasafisha ni ya kuwakilisha na imetoka bombshell bombshell
inalando pile pile bendu inda inalando pile pile bendu inda nango bango tuch jewada bango tuch bango tuch unyaboro bango tuch inalando pile pile bendu inda inalando pile pile bendu inda nango bango tuch jewada bango tuch bango tuch unyalego bango tuch
tuchiri wa mukobwa namenye
ikirumo niki kikufata
mukosa ganereta bahora guri kunyako nako sawa koraga wahora gufunze umekuwa nini kakuloga nani ese kwa indo tsetale meka ponyo fes nijiuha ninja mubyano safuka kona gutaye kandi wisise
oh ya na stress nibuda kunze byubona bawigendere
DJ Sarge.
Oh, I'm not stressed. Nibuta kunze byubona kawigendere. Nubone ntabirenze kandi ngo face.
Bounce
blena ni bamba ma niko na mitungi na maganji na maganda ma pandama watu andama nishe mpaka kwenye ba niko na kakitu na niwasha ni kami ni ta ona za pass me six zoe shi aga cut iliza ma pain mara moja kama better pan better than that you are the better than the redder sani lofa kwenye mix nani tamu kama kandiba tamu kama kandiba
damu kama kandiba. Ni damu kama kandiba. Taka kila banani kwenye kama kandiba. Damu kama kandiba.
DJ Sarge.
Damu kama kandiba. Damu kama kandiba. Taka kila banani kwenye kama
kandiba. Ambulance. Kesho jamu kena mababulas. Nikunye supu nisike bandulas. Angi nijisha. Tena ribik ribik. Taka nilebe wente ambulance. Kesho jamu kena mababulas. Babble out, you can see, what's a year in the truck and love it?
Guy, where? Suna Jua, Mr. Mui, pick a Kamaluka. That's a web with Suna Jua. Speed me and me, Kama Soja. Kumina tesa kila kona
DJ Sarge.
In everything I do number moja. Amini mungu tunauta konda. Na wakil two times two bana. Kimziki na usansi yote janta. Mistari every time ni awanga sana. Orange ni tamu kama Fanta. Chapa chapa kama Dimba. King ina jango mini Simba. On a big mission nite ninja. Awezi iya board isi mimi. Hey yo, mambo vipi, onesi the kurinyaga kidapa mokipenda. The Kenya Prisons rapper, and you're chilling with DJ Sonch.
DJ Sonch, ey.
Nabinye mumba, mumba nifunze, mgeni kona.